kandi kanzunga nga sirina chidako Enensi anyiga ngobulamu wavako Kambo na wona nyoka tanzene jeo Kamuli chenkwata kustani chajao Wafuniche misa namba sirina chakulu Nalimu wambenga ye Sitani yomulimu kwe kwekunzunza Na kutulugu nyanga ya siwa Nenga mbubu yosimuwe Nalindia uu Yesu za yanyaniriza Yanyaniriza nga mwanawe
Crazy crazy
Sichatia na 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 mwe kwata Sichatia na 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 Sichatia Sichatia na 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 mwe kwata Sichatia na 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 Sichatia Awali katonda te wali chigana Aliluya zana vyo nobi kwana You run my life Without you I'm incomplete You run this world Na di shadow of the death na di valley of the jungle Mukama nze nkwe kute Wakula vita sobo kabalie vya amali ma God you're the king of kings Wensama oda mwe sala Onyama we mbandaga Amazingo gasangula Isa nilompa nempangula Na ye mukama uvera uonga banubi Babiloni nga banubi Uvera uonga banubi
Crazy love, crazy love
Sichatia na 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 mwe kwata Sichatia na 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 Sichatia Sichatia na 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 mwe kwata Sichatia na 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 Sichatia